Download kupitia smokemziki.com.
Aba kutoka halo
Aba.
Story of my life so far. Yani moto juu ya moto. Story of my life so far. Fire kum fire. Nilikotoka ukimwaga mboga, wanamwaga ugali wanatobo na sufuria. Nilikotoka pilau na soda, mkilo jue yonisi kwa siku kuu. Nilikotoka ukimwaga mboga, wanamwaga ugali wanatobo na sufuria. Nilikotoka mchongo runinga, TV kwa jirani mpako kanawe miguu. Mama single mother, shule sija soma, hila mtawli nifunza kupambana. Niko mina maza, madeni kila kona, kama movie. Oh, alhamdulillah. Atumkufuru Mungu, asabi tuko nazo. Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Boda boda daladala imeleta do.
Boda boda daladala imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life.
Kumbe maisha matamu, GSM wata usemi. Maisha matamu, oh Saidi Rugumi wata usemi. Maisha matamu, Abeti Maru wata usemi. Maisha matamu, oh Mohamed Mchengero wata usemi.
Alhamdulillah. Atumkufuru Mungu, asa vitu gonazo. Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Boda boda daladala imeleta do.
Boda boda daladala imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life.
Papa kuwa nyimbo mpya kupitia smokemziki.com.